nishikilie, Bwana wangu Mwokozi Yesu, nishikilie. Najua kwako Yesu unisafi moyoni, ni mchafu mbele zako unirehemu, mana wewe ndiwe wangu wa thamani siku zote za maisha yangu. Ndiwe tu
yangu, ndiwe tu